aimé maman la ponie maman yeba
maman leli mama o maman sikere la mutena o yoko bomba mama leli gosela akamona yo sheri nangai Naleli mama o, ah, na o, yoko bomba, nalale mikosela, makambo na yo, sheri nanga e.
Yeah man, say yes.
Salama kambo toboya